You are now tuned in to the Black King's frequency.
Yeah. Tuko busy. Skiza sound. Yeah.
It's the messenger.
Bombo clad.
Nikomboka B, sonda keep it short, toka E, study Ocha G, washa jugwa form, ambia moro, cheza ndogo, upa X to rongai, toni siuma na diere, mresh flani, atafurai, Sony Prada ama Gucci, shada na kamusi, nimetoka zone flani, karo nyanganyo bunduki, one wrong move, unalazo mama Lucy, got the, that's the sound of police, inabiti right now, majiwa mefunga biz, young kids on the streets, looking up to the genie, ita kinte ama kunta, Tony ama siuma niki speed wana shtuka HT ndana nyumba you a top 50 list bado haitoshi wase wajui ata kurap ndujaza maimoji but thank God sijaitaji mnipatie validation kwenye metoka umenikubali junijaza meditation super underday kutwak akisikiza genge tona tela please do your thing wejibambe kwenye flow but when you done please put the motherfucking reggae on juu ya rap vitu nyihu rap make mini doze ni uwa madandani ya rap nkawa mada kwa mash Nkwa mada kwenye streets Mtani saka niki blow Kalika tell three Nafokwa na speed Ndani ya court 6-9 rappers Yeah, I'm coming for the throne I'm a top 5 rapper Album in a drop Ambi ya critic Atulie Kenyan hip hop Iko zone Tuko base He's a sound Yeah
It's the messengers Yo Ni ule rasmoja Aronga ifaki shada Ndo wanashindago Ni aje miwan minyanya Anajifanya oni marapa Na madigaga Akida ispana mchapaga kan memalizaga Si wache nrudi kechani ndoke nmefreshen Tukingia bukla na booster jone za vonjwa Mkononi msupa meifa kuruka maimuna Anadeika masutra na sura chona ntabua Na mchapio tafika na itika chonka kanisa Wezi npata area nko studio na kaibisha Ustaribu leta harifu wako hapa tamwaibisha Huko mbiwa ronga ni boda ya Mogadishu Huko mbiwa ronga ni monster jomo jalithol Takuwacha trojan maitoka zili nyambishwa Watu ni kuskata mapanga joa korido Huku mejipanga matanga yako ndo hiyo Atikuponga tumbani kipuduka unatoka bio Mtu wangu una haya kujaribu kutaja hii trio Black Kings tunakam na vaccine kufix kilio Nipe time jini kuchapia bari nipe sikio Wejua nimetambua marapa wanine toka east Lando wa wengine bado wanaitaji rehearsal Wengine wawili kutoka ngongro daddy dago Na kuna ras moja mchizo kwangu wa unguwa rombo kietika rodi ya maodi Extraordinary nare kwa poru ukipato rodi unawashotuma bare Na kuna wale unisikumia kama links nizisambaze Na shindo aje nikisikuma zangu na geuka nijipange wejua Juzi ya rifle le shindo ni aje score freshman Ujuli madachuo na degree mbekse kwa keja Ujui mchapa show mafans tu nikitingisha pega Ujui msupa wa Kwa kukwangu na kusengenya We ni fala, we ni duanzi Kwa chini ya di kusengenga Uko staki na stako, staka bo stoka kwa street Sizi stop, kita autograph na rubisha past Ukidivert, said ko diverse na unadiverse Na dive ndani ya ndani, don't need by gas Mkibite guys na bite thighs Mkibite time, don't need dive head fast Miki head batch, rapa yoyote na direct verse Kuhusu 125, usi white dry ass Juni drive by bila ndenga Nice night usha genya, we ni nice nice vile una right Rhymes kuzitema I'm the right guy kurong Bila hile rende Usini drive to hile zone oh yeah.
Nika confidence says beef Niggas wenye attitude Crucifixion na crucify rappers Walikuja honeymoon Kuja na nyash Wezi balance my high noon Ni Austin China tycoon Wako shake kama leaves on stormy weather Wako wengi but wezi achieve Kama jangludo henga Need a dark fade Wapi deep stick in depth The pocket na measure Who's next? Jesus pieces ni temtume Messenger from God Natoka island ya Guadalupe Bato sijafika niko break Ndo kwanda si stupe And I kill and I beat breathing Na iwacha lifeless Yukwe genga mamkithi Gama beat za high chef Nita maraga Venya beat na ifanya justice Kitchen niko night shift Kando niko na my miss Rapa kwa maftane Jual chocha tuna armies I'm a hard pass, MC about constipate Hold your horses, na move stupid Nana lisema tuna content Na beba squad kama conte I'm complex, west twist My thoughts easily na complicate Na jump to compliment Na flow heavy, na flow easily You can't flow with me Rapaholic, I'm a rap and boring Nikingia flow when ingia boring Na bang my chest Utatepo, twende meza pan king on chest Life in short, nime tight young ko west Yama nidunge trust on dot flow na we Yeah, ama nidunge trust on dot flow na we
Nabidi nikamna denga chuma rapa wana boss sana
Rapisha kwa Gomora venye marapa wana hoa sana. Wana act catch wani mbili marapa wako so sana. Wako pita kushinda pile, kazi tu ni kuchochana. So mebidi ni kama nasembe jumarapa watoshi mboga. Na ukishindwa kuwinda basi unasubiri mzoga. Mina rap ni get my dough, wana rap kufresha blogger. Fredo Bachi on the beat design, na waroga roga. So shefada shake ukafisi, so fuck what you got. Na manga wife ya ule mse bibi yake aligeuka into salt. Ndiyo niseme I've been through a lot. Kavija na wastare boys leo, nime come na shots. No cap, tura leo, nime come na plot. Neza befriend paka Ruto, I'm the coldest thing ever ever since Pluto. Na wacha mnakawa jukuvile leo, naona tu majuto. Lirikali mini munene, hata kushinda Putros. So kabla ufikirie kunianza, anza kufikiria. 2125 kwa usukani ni kuwabeba ka abiria. Rongai hip hop city tuko on top ka sidiria. Soka uwezani kuwanja basi, badilisha lens. Ni edo kondani ama nja kuna kuketi kwa fence. Jui game inezafanya watu wakue insane. Kabla upate jina, nobody gives a fuck what you send. Kama Bolt, it's a sad state venye marapa hawana any kukill my free shows na kurudi mtaani na madeni. Social media wanataka kuona ukipop majemi. So hata utoengo ma classic wezi chezo na maina kakeni. List za top rappers mnaeka mamorio wenu. Fungueni hoteli, yo list inakaka menu. Na mada team yako easy bila hata rehearsal. Na niko na mission ya kupeleka Dizzy Flow Universal. So sioni competition, niko na tunnel vision. Last name huwa Maraga just in case una petition. Number 9 and Caterpillar 2, the rest wakuje tuition. East Beast ni Tony Solo, mulize vile si uma. Yoko over 30 na uje pop, you just hang the boots. Wezi rap for the culture now, chisunde kwa roots. Zingangane kuforce line, you know no longer a youth. Hama kwa mataka kwanza na uchane na booth. Top 5 ni hii mbogi yo, freshman bila dio. Wild War 3 design tunawabato wa mbio. Na nimetoka hosi sai, wanasema I'm the illest crazy fever. Na leta hit, so kama nyama ya samaki man, I know you can feel it.
So